go. What you doing to me? Yeah.
Let me go.
Juju.
Acha mi ni takona, sumize kidona, kufizi yaga kwa kona, ushaga ni soma. Na kama unitakiwe baby niambie, oh nana, mwenzako nateleza wapi shikia.